Vayan a la alemón. Vayan a la alemón.
Vamos, yo lo sabía.
Vayan a la alemón.
Quiero que se vota ya te
veo. Vayan a la alemón.
Vayan
a la alemón.
Vamos, yo lo sabía.
Vayan a la alemón.
Quiero que se vota ya te veo.
Y con el trabajo le humo. Bashanyana le wonse na ya sagapola.
Yekole shabaki semaye.
Yekole sabaka le umole.
Yemakomele.
Yekole itaza. Bashanyana le wonse na ya sagapola.
Yekole shabaki semaye.
Bashanyana le ale wo.
Yekole jamete.
Bashanyana le ale wo.
Awe wamonyolo sana.
Bashanyana le ale wo.
Yekole se wota ya bewe.
Bashanyana. Bashanyana le wonse na ya sagapola.
Yekole shabaki senaye.
Yekole sabaka le umole.
Yemakomele.
Yekole itaza. Bashanyana le wonse na ya sagapola.
Yekole shabaki senaye.
Bashanyana le ale wona. Bashanyana le ale wona.
Awa yabamu yolo sana.
Bashanyana le ale wona.
Nero kose wonsa ya bewe.
Talaburi was a moon up against a moon and I have a tobacco by a saga. Twins of a touchy woman was shut up by a saga. I want to wait for a moon that have a mug out there. You know, their father has so good fun and like a good summer come out more. Jarry from our war, you use the Jagaka desk. If Yaka has to use the Jagaka desk, my Huma Hova, one and not one. Then send your Waka Bako, whatever I say, when I'm going to Amazon, like the one of Amosuku. And there was a lady saying, I think the silicon is in Perebola in China. I'm a champion, say, water. Ere namo shangana e wa ke motsebe ka bohale ke motsoba ka tsa bo amenwana u tsile ma botanja go tla bona dikhaya ka tsona na dipopo a go tsoja ka tsola ba shanyana
ga di ne phama go tua o nyanya be tsela fatse ka mathaseri ba tla kwate tsena di se thamela thameleng o ba ndo tsena di sala hae ke tsena di go thamela ba sa di ka mo ga mato a ntse ba bona ka kare di tsola ka bona le ke tsa go sala ke tsetere tsi timetsa. A ke se bele gala ka nyetsa ntse jo tbo u tsiaro na ba shanyana bo mmate a rona bo ngata ba bona ke khala ke ba etela mabita le gala ka nyetsa ba shanyana tin o ba ke thatela ke mo kwa ka nna ke di tsimo din o bu jolo sa tsa mo sa tsa mmano
ke thutila thaba mma kwa ke lengwe ke thutila thaba sa u la ke tsedi tsa ba ha wena ke go sene ya go ba shanyana ke go ba ke je ka ma heta wena mo kana ma go dumetsa jo ba mo tswa mo zudu a go le tsendi buela go bo mmatha keri. Bom mama sana poya na me go shaka ri ka o ba sari o ga hakile ke na monna wa se go pane na ke pela ntwa la baka ke go ba ri sepe ke a pele go ba se a tuma he tle na ga ise ke mo gale sa magita me se mathata ke mo gona le bona ke ntse ke sili ma tsela pele ha ntwa e rwana ke a go kopela e sile ke ke ka tsha jantwe to bo tiri go go mma ka o teng ha bo thenga ga ha bo ga ri ka ntra tshusi a se botsa ngwe go le dhambaraka go monna wa ka mpong. Taba tsao di tsela ka botlalo la tshwa ba di sele. Ba bona se tengwa ne so matef. O so bo feta ba pole tshi a kiwi. O ga bonso faritse, bonso faritse ke me se a di bulete. A di dinya di ntse di wa ta di khaka.